Solomon hediyankobe tedduɓe taskaram sappo e jeegaɓo dande fulɓe immorde Washington. Komin woni ceerno mo Doumba ko ene wondi e nder filmaji capantati aroji ɗi e hino titoɗe taskaram men on hannde. Hannde en kalan ko fati e batte smartphone jiɗin e dow jande sukaɓe. Limtol woɓɓe wi'a dogol leyɗe haɗuɗe jangoɓe ɓen natidude e téléphone ka cuuɗi janguirɗi no ɓeydo e nder Afrique. Yoga e ɗen pellite no tuugi e wittoji holluɗi wonde ɗi technologie ji no weddintinna paykoykoy ka jande. En jahan Abidjan taskoɗen ko holno janguinoɓe ɓen woni e jippirde e alhaali o ka l'école ji ton. Ka taƴere ɗiɗaɓere en jahan Mauritanie yiiden e hombo. On anditi hawa makko kan ko kanko woni Kodda Sall, kirɗinowo ka mediaje rendo notodiraɗo amen Nouakchott joɗodi e makko. On nanan jantore nde ka taƴere ɗimmere dande fulɓe. Wano wowiri noon Roguere Diaspora jo finan taskaram o. Mi tolni on kadi mi wi'i on fofo e bismillah.
Jowlol sukaaɓe.
Wittoji no holli wonde ɗi smartphone ji no weddintinna jangoɓe ɓen. Ko ɗum addi haɗugol téléphone ji joma hakkillaji ka cuuɗi janguirɗi sukaaɓe no layude e nder lesɗe adunaaru. E nder Afrique, Togo, Ghana, Algeria, Egypte, woɓɓe noddira ɗum Misra, Uganda e Congo no tawa e leyɗe tonguɗe nadorgol téléphone ka cuuɗi janguirɗi. Wano Côte d'Ivoire, hay si tawi gouvernement on ƴettali pellital ngendiwal ko yowiti e alhaali o, lekkol ji goɗɗi no ƴettude pehe ngam faddagol o bone. Wano holliri noon nde jantore Amadou Diallo gila Abidjan.
Iɗen gadduɗal bawlen nde ngal ɗo wano duɗe heewɗe Abidjan no hawra e caɗele yowodirɗe ko fayɓe ɓen yoɓoto kon téléphone. Koudou Samuel ko janguinowo tarika e gandal leydi no heewi ko wullitoto welsindare janggana kuuɓe makko ɓen saabu ewnor koykoy.
Kono woniri meɗen eɗen caɗele tentini ka janggana kuuɓe janduɓe ɓen so ndowo pay koykoye yaltine téléphone ji ɗi fewdo janguete. Si min nanguidiɓe mum ɓe wiya ko saha yomɓe woni darude ɗum no fallamen.
Hooreɓe duɗalngal kadi no wondi e nden ande wootere ɓe ƴetti pehe kese fi haɗugol yoɓagol téléphone ka duɗal. Lowes René goto e hooreɓe ɓen no sappi ŋakkere ballal mawɓe fayɓe ɓen.
Ka futtagol hitande ɗo min nodditino mawɓe fayɓe ɓen min holliɓe ko min fawata on mo yirama téléphone. Ɓe joni hay janggana kuujo mo ka suudu jeega ɓuru no jogo téléphone. Ellan koye mawɓe maɓɓe jonnayɓe ɓeɓe woni iɗe andi payku no tongana yoɓagol téléphone ka jande.
Ala Jamadu Wuri Ba hoorejo mojobere mawɓe fayɓe ka duɗal attaqwa no miiji ko hooreɓe duɗe ɗen e janguinaɓe ɓen hani ɓurtude ngannalngol paykoykoy fino ɗum accira. Ɓe holliɓe tawaka ko fayɓe ɓen yoɓoto kon téléphone ka lekkol.
Eyyi ko fayɓe yata téléphone ji ka lekkol ton kon min on haremi tawaka moƴƴana fayɓe ɓen paykonkon si ayko yeehi janngugol o ƴetti hakkille makko waɗi ka portable janno ono jandudemo to ki hare hakkille makko ala eko jannete joni noon siɓe yahi ɓe yahi ko janngol toon ɓeɓe acci téléphone ji ɗin ka suudu sinano haray moƴƴanaji tawi moƴƴanaɓe yaarugo e téléphone ko janngeten.
Wakkilare hooreɓe duɗe ɗen e janguinaɓe ɓen fuɗɗi battinde seeɗa seeɗa. Sukaaɓe ɓen no wattande yila e yoɓagol téléphone joni kaɓe janngata ton.
Mayna wole téléphone ko école ton woto e jabutu
minde mi addorta simi adde kam mi janngata o ko janngugol addiran.
Professeur Zamblé Ambroise rendoyankojo wittotoɗo janguina ka jaaɓi hattirde Félix Ofoy Boigny Abidjan holli wonde sukaaɓe ɓen si duumike fijirgol téléphone hoykoy ɓe heɓa e lorra suttugol tampinaygol ɓe haa bonna jannde maɓɓe nden. Fiinoy yo duɗe ɗen hunnan laatingol tonge ɗen hino ɗo feere makko nden.
La famille n'a pas quitté la maison avant de partir.
Ko ɓe nguureji ka paykoykoy iwata ton si o yaha ka duɗal haani ɓeydugol daagol no accira. Ko ka ɓe nguurenidi suka on fuɗɗoto ko ton ɓe haana ɓanginanede lorraji wondude e hutorgol téléphone. Hay kamɓe ɓe annda ittiri bona téléphone moɓe tambi hollowoɓe ko fewdi e aduna on fou.
Hara en andintinay witto ngo jannayɓe ka jaaɓi hattirde Félix Ofoy Boigny yaltini ka mayɗe hitande 2023 holli wonde e nder Côte d'Ivoire embere nogay e der temedere sukaabe jogibe ewnor koykoy ka dudde no lorrori suttugol tampinay golbe bittinabe ka wonkiji mabbe dun no battini e cellal haqille sukaabe heewbe e der Côte d'Ivoire. Amadou Diallo, VOA Fulfulde, Abidjan.
Ajarama Amadou Diallo e biol saldu ONU kipundu fi jande e pinal no wi e UNESCO witoji mbadadi e der Belgique, Espagne e Bretagne maundi no fellintini wonde hadugol teknolojiji ka cuudi jangirdi no beidande jangobe ben famu. Amerika do e biol wito wadango hitande ujune didi e nogasego ko yata chapande jeedidi ego e der temederewel lekkol ji gouvernement leedindin no yetti saria ngam ustugol gollitirgol smartphone ka cuudi jangirdi cukaloy pamaruy e heddoto e de tobbere nataden joni rogere mijomonemum
mijomon emon
Nultondirado VOA Fulfulde Abuja Muhammadu Abubakar lamdike hodiyankobe wurongon ko woni biol mabbe e alhali ustugol mambien tongugol nadorgol telefon hoy ka cuudi jangirdi e hino jabawol mabbe
inde rejiviri amen amiri ngodani min kam hatkibe du wadani mi ay dun hadaben horuke akillo mabbe do jande amin wini be fa'i yeso ka
Umar Suleiman e zabrude e hadugo wardugo lenguru jangirde wadi min kori hakkilla min do jangirde de min kollitete
min india hawa usale shiya wadugo woya jangirde wadi min kori hakkilla do jande waddore mi
Yakubu Lawal dun hadi wardugo woya jangirde bibbe non walliti bibbe e fama jangirde
Indiya Ahmed Haruna Jibrin Abuja jabrude do hoshi do haduki sukabe waduki lenguru der jangirde do wadi lenguru no dondugi ata endo wondi kuje dudde kado sukabe janguki be gare kalaruki kuje de kandayi de be gade ka nodduki o be nodda o der lenguru ay suka handa e modibbe hollita mo nodda otto mo nodda otton ko onoddam otto otto noddam ay dum handa o suka famaru ay hakkilma ko so ata ko to jangirde atawai modibbe jangina atawta mo watti hakkillo mo winda ko mo janga ko mo hakkini mo nana ko modibbe oddo yi atamo hollita mo janga mo henya mo harmo hoshadun harmo daro mo wada jumurara mu janga dum wallamo to handa yi dum ala sukabe wada ka wadduki e lenguru der jangirde suka e ma ha e mata e mayno e ma atoy ha e mabbe ganna ma atabe gida dum
mi woni Suleiman Adamu a gaskiya e mi kokki autalo hore e majjum gaskiya mu hadabe ya duki yimbe me gibe sare ka fijo e mi e kuma hadduki lenguru ya jangirde min min kokki
e nokkuje jangirde Burkina do ko buri fu wadu fadde jande fuddude na wodi ko wete reglement intérêt dum wonno ko mila ko hani wadede heba jande ne yar no haniri nokku alla fu so dum warina dum jangi fu dum wonno ko fuddirte ngale jangobe hollete waddude cyallalol ko wete portable e suudu jangude don hada ngale jango fu ngado dum so yiama o tetete ma so wurtini dum heba gollitira so yama jabete wobbe na waye wadede libbi hokkite wobbe na sale hokkitede wobbe men na sabo sarabe nodde nokku jande ton fa kumpite dum wona ko watte don na dum waye nafude jande ne sabo na waye adude dum tewta goddum fereji ko jangno jammi tawe an a horema anda jonnon sukabe ko buri heewde e mabbe fu hoda ma tawe sobe ngaddi dum ekol do fu o kujje de nafata be gonna be ndara
Joni jabboden kodo dande fulbe kodo men hande ko Hamadun Diko ko kanko ardi dudal maungal al huda wonugal Wagadougou dum ko e der Burkina Faso ko Karim Bahadjo yewtidi makko
docteur Hamadou Diko wiwa fulfulde ti fofu modon sanen ko jabno fa jabo don dum wona jamde de ko hande min jooti dande modon ko habbudu e dum wona jogade telfi jende kewde ka la loi o hojam na men anna salle la loi hojam Burkina Faso na hojaka on jangino ya won ko annan don tayti
loi pay pay hojaka hono e dow hadugol fifi jonnon jonga e halaji ni gon don jonnon sino nokkuji godde kay to heewi param leede arabe leede tuba kube no wodi leede ko jude luwaji so reifa suko wari fa ya ekol fu dambugal jangirde don yoppata telephone mudo naddata e kongol fe ger goddo ka jaati so ni wo joomu woofi nadde telephone mudo de yida e mudum fu anka yoban jobdi mawdi ko donc tonga dum wala fejirde jonnon Burkina do dum hewtay non tafon ko
dum hewtay tay de le ecolage di ka fu wana banna do modi li reglementaire do
on ecolage din ko buri hewdu fu atana jogi loi faysi jogi da telephone no kanda gollirde e mudum jonnon jonka ecolage anka di laamu jeyadi fu atawan ecole fu na jogi anka mbaaki mudum feere higo wala me ko buri hasade ka fu faysi suka ben kada ka wardude e telefi ko buri hasade wakkati jande wudi denka nakat e gollirde telfidin
de do mon ko wodi na anon milo modon suka be kade na suka be takade tawre di telfi
go ko fu hono telephone e hore mo handen laate ke huunde de yimbe baawa kaari e mutu na jogi faydaaji kewdi ko bo na wodi torraaji dum ena faydaaji mudum buri heewde e jonnon so gonga Allah suko pamaro ko dum torrata na buri ko dum nafata to e delle saabe dum wadi hono anka jangirde pamare lihije de so gonga min hore am mido wondi e dow wiide telfina kaani hadeede ton di neddo wa haddu goddo telfon wuram koy mi hono to jangete pay pay don kay mido wondi e wiibe anka telfon la haani hadeede sabo nen andi tiri tesori fa neddo joge telfon fo wakati gomma ado way fay dara do mudum calmina dum tay mata yalla yotte ke feego
dala jangde le de ka mbida ton kada way hadede de to de kan mbawi sawrede sedana
jandeji lehiji ndago jonga ko mbiete ne francais de primaire fa yotto secondaire fu suka ben so go min ke leji ande am nakani hadede wardude telfi jangirde fes ko biiden dum ne reifa suko uddit telephone fu fay mawdo reifa uddit telephone wayno hakkilum fu dow telephone do woni hettinanta ko goddo de halda nananta e delle hono hadede dum le cuudi pamare de mido wonde dum cuudi towdi seeda de wonno investeji wawata wiede hadete feefeede na hanta e wakkati jangino naati na hokka nanka windande mudum de ka na hanta e telfi na mbuddi suko ko janginete dundu na seedi sabno wodi ko janginete hande goddum kay so na internet njogida jaata awawa fay jukkude jangino on walla na wodi jandeji goddi tawan hono hisaaji en dum e bandum en denka telephone na tilsi hono den windande ka fu joom no way accede gollira mais ko buri wodde ka tayna dum jogana luwani telephone tanade le suudu jangirdu soni wana wotilsu faata e jangino on hoore wi on garde sabu hande windande meden hande de natilsi ngollitiron telfoji
de sa suka saloken halaji de jangino be kali dum mona yemi de be tabe ngada telfi le ciudi jangit de soni telfo gon tetama yoppe fa vacances de hokkitena ne hani wada de milu mon sabu goddo ka telfo mudum tetet sona ecole bari fu hokkitataaki
ko buri hande saraabi suko on kaani noddede kolle a minan ya e leetom jangirde amin don dum e dum won ko men kadi mais ina suko modon jabay dum delle ndaari no gadono ton suko modon mais hon hoyde telephone on resatu e jungom fa jande wartode hokkita joom kay dum kay wallahi min kay mido sikka dum kay no wilti haddi
den mili Burkina Faso na hani hoyugon la loi on yopiranite
kanjum min kay leji yande am nokku fu no watta de tawe suka ben mbuddine gollirde telfi kadoji dum o jande nokku fu ko wayi hojeede de dum laato fu na hani mais jonno jongata yimbe njaltina loi jordo hono hadude feefe sabu ko mbimi dum ni no telephone jangirti o dum min jaati ele duubi garodi ko miden goni milade no watta de tay suka be hayebe hewtube suudu nay burdu tanga wadobe recherchiji witodi be tay o liye de tay telfi dido njogi no wodi telfi gommade hon tablet mbiete atan leeton programmeji kala ko njeeydo jangudo fu ne jippine leeton donc suko on so hebi dum fu kanjum gollirata jande mudu tay wala WhatsApp wala Facebook wala ko homto to bi adam dum fu wala ton
leedon sarabe nawdi ko kani wadde kambe duna
Sara ben kani wadde ko heewi jaati normalement ko wadete ka fuddu kam e kani fuddirede jaati e goka ta neddo heño e sodande biyum telephone e didi be ngeldu so a tilsi a sodnan dum fu tindina dum kolla dum won nafa telephone on ngonginaatu rento e ko telephone on torrata jango wodo fu tindina dum fa hande so ni telephone na hada to jangata ton fu boddoda ko hada dum ga don tindingo ngol e dowtirde joom e janginde dum no jogoroto hore men no jogoroto telephone on e dum hunde tilsunde do sara ko
docteur hamadum diko viwa fulfulde di fofo modon sanen
ati amodon fu en jettam on
dande fulbe wonon e hedaade e dow VOA fulfulde no hede e dow radioji duududi e der gure kewude mijo am no yaha e demdangal radioji gollidi di VOA dande America sitawi hidon fala feingol taskaram o ka radio mon jokkondire e VOA men ballan on kebon yewtere de yontere kala e hore neware ko yo sayido natanten tajere didabere dande fulbe e hino tobbe habbiide en ka tajere didabere ngurdam fulbe nawran en hande Mauritani ko dasal suka kirdinowo ka mejaaje rendo yewtan en ko holno o ardi e ngal meccal tagal dum daroden labbe ndaren pirinti Amadou Balde nyenyowo e hore pore no wi'e e faransire art plastique meccal ngal duuda fota e der futa en nanan ko welimo e mum
golle den ko fuddi ko law bay kaka école fuddi wadde dessin on tay sondo mi dessine men boray kay jidi men dessina
rogere diaspora no yewta hande fi konu Faransi e der Afrique ro gandi Tchad felliti tajugol jokkondiral mum e Faransi to bangal konu no hasi ka Senegal kadi jokkadon
ngurdang fulbe
adorode Mauritania hande siko awango todo e do mejaajerendo Facebook TikTok wala YouTube no hasi nde haurondira e mbodoji ko dasal o suka Mauritania najo no darjiri jalnika e kirdino o inni o moyeli nde meccal makongal wona tintorgal leydi makko Mauritania Ahmed Diop nultondirado VOA fulfulde Nouakchott jododi e makko e hino jantore nde o neldi mende
Maro bendefti miminyamani hako bendefti miminyamani
jalnika ko hunde andanonde e der rendu fulbe e o saha kadi o fonno chonche joktima ummande hesere ha wodi hertiribe dum koddal ko hodere lollunde hen tawdo jalnika dum sabinde ummani dum sattane
famiyam fecere guni way adu wodi ko naturel de ngarami hen wala de pelitinde waddi dum wal wattude jalnidi yim soxlaani miijoji kewdi parce que ko gonnayam de naturel ala wonten daali non din findina me kam komiti wala jallundi yimbe min non jibne raabe go hen jibtina
Amadou Samba Dembélé ko windi yanke chonchi yanke in artane ne jalnika de rendu fulbe
mawmen den bare jalnile den talta wana wan man show kadi den ko bi bare jalnil fof eni jogi imanda ene findina ene jangina ene hebla ene nehani ene yenn horbe den jimanno dingral ko wayno mogo ni biya kumbam kumbam ar goddo suutu ala ala woto suutu haylala mam nyaago ala ala woto suutu ene wodno kadi hali fi gele mucce ko sakiri ko wadi pinal gongal nase meden ko wayno pinal arabe be yimbi jani sen ko be badde hen jalnil ko yimo wodi badde hen jalnil yoru joni kadi alaji madal ne habbanno montore koygal o yobadi koygal ko ko yahata montorno ko ko yahata den badi jalkide pinina tut
koddal e der jalnik mum ala ko fondi leydi Mauritani e demgal pular
woni hen no biran ni mi ganda Mauritani c'est comme si Mauritani wodani e min nak mir way yidi yimbe fof mir way yidi leydel fof mi ko leydam buran tam en way wad fof donc voilà e ko ce dem kalam kiti ba sumi hebi to kemi do wal so yimbe en ci camera de socio ko alle dem kalam parce que hen ci binam ki pular jibinaam ko hen gandum donc nak su neddi yi haayidi kam e leñol mbaada wonde fuf mam andinma min ko kam holon e hol demgal mo kalem e haysina andana demgal am e sey andude andinde mo demgal am parce que sa andi kam a andat demgal am ko sa su neddi wi code ko mbaada woni fuf nganda code kam ko pullo te alat ko pular voilà
code sal lati mo hodere del ñore kala nokku kajjata jam ko golotodo e fedde wona laamu yankore pam ina setto e der jillumu
ni hewani yeb TikTok na fi so Allah kon mi ummi do njami leedi do farese halataaki pular halataaki nde initiimi ko mi murtanaaji jom adi namdade do you know code sal mi wow o non ko star mode biltimi kad biltani mo
dum ko yeru jalnika kodda sal
wazaliye le wazema ma femme
Amadou Diop Nokshot Mauritanie VOA Afrique
a jarama Amadou Diop joni jahen labbe hakkundere Fouta Diallo Alhaji Amadou Balde ko suka gaynudo jande himo subi metchal nyenye pore no diren dum ar plastique ka faransire metchal gal duudayi ede e der Fouta nultondirado VOA fulfulde labbe Oumou Kesso Diallo yahi ka sudu gollirdu o nyenyo
wanno di portrait di on don tinude do ko defi molanado parce que si goddo yobbi ma do milliard a dessinani ma photo kono tawi nandale ma ko reza na pas de sens
pending e pirenti ko dum o wadi metche makko Alhaji Amadou Balde sifani lan ko honno fuddori ha o dumi e ngal metchel
golle den ko fuddi ko law bay kaka école fuddi wadde dessin o seda seda tay sondo mi dessinay men boray kay jidi men dessina yo atti kadi noddo don tingi wada dessin di croquis ka tableau ko non ardiha mi batti mo be no daka do kambe ekiti lan tigi tigi peinture on holli lan ko honno pinceau de bord te holli lan ko no dessinete ko jungo mabbe mi jangi
o so kamo dubi chapande tatie jowi no rewa e di pirenti makko o rasifaji ciertudi gila yewtugol fi tarika hay alhali jingurdan feundidi
do wobbe na yarda wada commande tableau wana portrait on ko dum do buri hewde ma dum paysage wada na horema ma dum ideji go mi wadi no kadi goddi go di mi yeyi wana sur l'immigration clandestine ko faybe woni jedde la de yaha kamayo sifa dum don ma dum odo ko fi corruption odo sifi do donc ko sifa din ideji donc yanna plein ko on tigi mi jito to wada arna ko goddo landima
mechel pirinti wana ko jali hande e der gurdan fulbe gine wure yoga yimbe no itta ella e mum kono Amadou Balde no mari miijo ciertungo e dum
bay kuma fayda sayi mo dessina e kakaye ko watta kon le plus souvent ko pigol ay nay koy puinda ngo jokki wala jangude ko min kadi ko non mi fecciri école primaire mo ben doa famude dum kadi ko hakkilni sayi bay kun tunnol chati fi dessingol anduma mari hakkil donc wallitomo e den don bangé le plus souvent on tigi e bay udital le der mudum o folay e der mudum donc dum wona puinda parce que hande min ko e hore dum do mi woni fecinde ko na sama kala na fenande wona puinda kadi are jokkaybe wallitomo e der mudum
Saiji go, Amadou Balde no wada kadi maginagu wala teater na bidugol no meche dudude ngam kebude ngurndan makko o suka noddi ardibe sudu martaba leydi gine tambitagol ngam meche pirinti heba polgal
enen do si inama culture directement ko wano music jama on mijeto fimu si affaire de golle fayda haray no yeggita no wada o second plan ko fendo do tigi haray mi fewtata autorité ji din kambe hani wallitade heba na men cadre kamene artiste peintre bebe me wawata tumbondirde men webita golle ko me woni wadde ko dum wawa meme développer de tourisme on kamede harasibe ari no wodi ga inna voici une boutique d'art katawata dum do no werta harasibe ari be wawa sodude madum e exposition dum don ko kambe autorité ji ni marbe dem fere do wawata e wadande on cadre donc artiste bebe wawata exprimer talent mabbe
Oumou Kesso Diallo VOA fulfulde labi
don jokki heda gol dande fulbe e do vewa fulfulde hidon kedo men nokkeli fof e adunaru mede weltori jikkede fawdon e do amen mi yetti Mohamed Aliou Yakuba Sanusi Abdoulaye Maigari Matchudo Polaku Abubakar Manaja Sherif Ba Ousmane Mokobe ko nongo windiri ka WhatsApp ton Ousmane Mali e Julde Abubakar jodido Benin me weltori bataki mon ka messenger e WhatsApp
Diaspora
diaspora.
Diaspora.
Dubi chapande jetati ebe yetu de bone mokonu Faransi waduno. Warugol tira yerbe kobengwoni Afrik na be pirambe no Faransi heti randima kumu. Emmanuel Macron horejo Faransi irritike alkamisa nyande nogas jetati leuru sapo ego aburu. Wonde ko warngo konu Faransi wadi ende dakorde konu charoi nokure tako Dakar la morgo Senegal. Yoro mangara no arta ende topere.
Sollotobe umminobe Afrique jey balloyi France fawtude koyngal ngal Allemagne yabuno e becce mumen ne biye tirayer sénégalais be don hewbe mabbe no be garti be mbara to camp biete do tiaroy gondo Sénégal nyane go leru e hitande ujunere e temedde jenay e chapan nay e nay dum don non ha joni yejitaka hikka France nildi letter wi président mo Sénégal Bassirou Diomaye Faye men jabi joni France koko warnobe be pellube be mayi kambe fuf hande go France jabi ko wadi ko professeur histoire odo biitedo Ibrahima Thioupe yi hen windude jangino ko wiete ko histoire woni ko siftinta yimbe be ko wodno kanko ardino dudal mangal wiete ngal université Cheikh Anta Diop de Dakar.
La France officielle a voulu en faire une mutinerie.
L'homme France jogitino dum murtol du kuliyanko yottol dole kuliyanka ko kadi ko darande jama famu militant be lundi dum jama on seral ci pirgol ha ko neba ko Emmanuel Macron sakitori kiritagol wonde ko warango tigi waduno tiaru
fini par admettre qu'il y a eu un massacre à Tiaroy. Donc on a une convergence au moins sur
Joni Bete yotereji din feppondiri kono non ando wodi ko heddi fayn ko faati e sokola
du point de vue de la mémoire
jon non heddi ko so tawi mabbe nyawndu be njoba be ganduda kambe taniraabe mumen mbara hen be ko babiraabe mumen o dum don non ko hare kadi ko matan yimbe kabe habitote ko ganduda ko kambe jey.
Il faut comprendre qu'on a là plusieurs dimensions. C'est une histoire assez complexe. D'abord, il y a
l'inégalité de formation. Voire même judiciaire.
Le combat des ayants droit, des descendants de ces tirailleurs
et kadinon djipiro e wakilare bibbe fa e tanirabe tirailleurs bebe no arabe de France yo wayno darande mum ma noto sariya ka ciudi nyawirdi nganto tugol tirailleurs bebe
dommager les tirailleurs
VOA fulful de Paris yoro mangara.
Ajarama yoro mangara mido inna on jofi timmi taskara men on hande komi woni cerno mo dumba hewtinando on dande fulbe imorde Washington mi jarni Abdurrahman Dia Lionel Gahima e wallitibe lam fop no o taskaram hewtira on nde yontere do mi jarni kadi nultondirabe VOA fulfulde fof Amadou Diallo Karim Bahadjo Muhammadu Abubakar Umu Kesso Amadou Diop e yoro mangara hiden okkindiri adi e yontere arore si Allah jabi mido yelani on jam nokku kala ka gondon e adunarundu on jarama mi accidi on engol gimol iurangol en Ghana ko Aisha Ghana yimingol yettore pulaar.